mwani tushazoea kumfunga mpinzani kwetu sisi we don't care. Msifate nyayo hizi kwa Yanga mtapotea, maana zindo mabingwa na Kafu wanatujua. Tatizo haka akaweka mdomo, ndo maana tukikutana tunapiga tano.
Haka akaweka mdomo, ndo maana tukikutana tunapiga tano.
Cha kwanza stop, wananchi wasiguse, engineer wasiguse, pregamu wasiguse, JCM wasiguse. Na kama mnautaka mtaupata uo ubaya, mliumisi mtaupata uo ubaya uu. Haka, haka wiga mdomo, wamana doki kutana tunapiga tano.
Haka, haka wiga mdomo, wamana doki kutana tunapiga tano.
Wana Yanga vona siwaoni, we kama upokati cheza kama chari champi. Oya chari champi, wana shuka chini. Chari champi, wana mungo fanani. Chari champi, basi shuka chini. Chari champi, wana mungo fanani.
Monster like a monster, and this is the good master.
Tunesloaded.com.